Ya se hace bat nintzenan Nala muzina Kala untan nintzenan Ya se hace bat nintzenan Nala muzina Kala untan nintzenan Gushela menkuluma nama msono Namu seksin, lesime lapa masasane Gushela menkuluma nama msono Namu seksin, lesime lapa masasane Wachini Ngiyabongi sama kalane wami Kufanele uzishayisuka ngosazi lakho Ngiyabongisa makelane wami Kufanele uzishayisuka ngosazi lakho Wathi kimi Ngize amadoda na amahlanu
Ngiyamamela boshiwe Amathathu
Ngize amadoda na amahlanu
Ngiyamamela boshiwe Amathathu asingabe kuwe
Ngize amadoda na amahlanu
Ngiyamamela boshiwe
Boshiwe
Amathathu asingabe kuwe
Ngize amadoda na amahlanu
Ngiyamamela boshiwe Amathathu asingabe kuwe
Ngiyabongisa makhelane wami Kufanele uzishayisuka ngosazi lakho Ngiyabongisa makhelane wami Kufanele uzishayisuka ngosazi lakho Wathi kimi Ngize amadoda na amahlanu
Ngiyamamela boshiwe Amathathu asingabe kuwe
Ngize amadoda na amahlanu
Ngiyamamela boshiwe Amathathu asingabe kuwe
Ngize amadoda na amahlanu
Ngiyamamela boshiwe
Boshiwe
Amathathu asingabe kuwe
Ngize amadoda na amahlanu
Ngiyamamela